Bastolile. Nengithi bastolile nami bangtholile. Times four ngoba sengkhulile. Umara ngoba sengenile bazoniki namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibambile. One day ngizothi sengishatile mara fere okwamanje ukuthi sengijulile. Nengithi bastolile nami bangtholile. Times four ngoba sengkhulile. Umara ngoba sengenile bazoniki namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibambile. One day ngizothi sengishatile mara fere okwamanje ukuthi sengijulile. Tyler, ngiyakubona Lala, if I was spora ngoba mina lana, ngiyitop scora futhi angisabi next number nokubona. Tyler, ngiyakubona Lala, if I was spora ngoba mina lana, ngiyitop scora futhi angisabi next number nokubona. Tyler, ngiyakubona Lala, if I was spora ngoba mina lana, ngiyitop scora futhi angisabi next number nokubona. Tyler, ngiyakubona Lala, mina lana ngiyi top scorer futhi angisabi next number nokubona. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Ngithi basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile ngithi basolile, no sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile, phakathi inside ngoba sengibuyile.